Kedibe janwali mi landike jamo don bisimla modo yewtere amen acti covid de nyalomo hande o mi garan yottinde on jawbu ngaji landi di bibbe leedi mali wadi do nyaw covid 19 o dunke andan be kabaruji bilide challal do nyaw covid 19 o woni jawbu tobe dum
Faratiji huɗi wodani neɗɗo mo sunhe hore seriaji rintuɗiɗi e le kawrute jamare
farati mawɗo ana e heɓugol ñaw covid 19 o saara hakkunde nokku to yimɓe utti sanne ɗatol gongol ngol ngol nokku uddiɗo so on fuu on tawtodiri nokku uddiɗo hendu natta yaltata ɗum ana wawi latade sababu waytiɗe neɗɗo ñaw
Mego ana wawi latade sababu raɓugol ñaw ona
won jande gonduɗo waɗede faami anda so tawi tuttaɗe ana wawi waytide neɗɗo ñawgo ngam neɗɗo mo ñaw o woni mum so yaari sigareti ɗilli o cippike sigareti o a ɓami ɗum aɗa hani lodde juuɗe maɗa so wona ɗum ni ge ñaw o ana wawi tawede sigareti o ɗum ni ana wawi waytide ma ñaw
Bonjour docteur, une personne qui a déjà reçu le vaccin contre
Allô docteur, minka neddo medule picade pikiri covid 19 ni on ne nyaw on wayna ngudum kasenna
On peut faire
nyaw covid 19 nabaw jati nangu neddo fay tiagal fisugul hultama no kuji kewde kaddi won inde nagu vaccin e misalo no wodi vaccin ngaji bo do renude fa ala hali chapande jene e joy le temdre guddi yu chapande jegom le temdre di fuf dulaka sifaji maji na anda nafaka fisugol yo wasudu hebude ñaw o ele alhaaliji yogaji ɗiɗo ɓa muɗum ko hultiɗon no joni ko ana tiiɗi yiyeede fasulati sifa muɗum newɗo mo tiɗɗala wona e muɗum sanne
neɗɗo pikkaɗo safare ñaw coronavirus ana hani kasine wattu fuu dattude yalla ñaw o won immunna
pikkagol ngol wawa rendema iwde geƴƴi ñawgo nga omo wawi rendema iwde si ñaw o goɗɗo muɗum ɗum holtita wiide so a pikkike aɗa wawi heɓude geƴƴi ñaw o tawa ñaw o naway nga aɗa wawi waytidde neɗɗo goɗɗo ñaw o tawi a anda ɗum saabi so testingaji ana hani waɗede ɗo ɓeɗo yimɓe fay soɓe pikkike miɗe kani taƴorde wiide geƴƴi ñaw o wala e maɓɓe ɗo min kaddata yewtere amen acti covid ñalawma hannde min jowti on sanne kolol ko pawɗon ɗo amen ko fati jeggite feyi wattugol masque o ana wawi rendon iwde ñaw covid 19 o